Hola, 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 Cherry on the beats.
Wanasema raha ya papa ni chumbi, nikipewa ni lazima sharti nilambe. Mabiringanya vibamia vijinachi, kuliko leza letu chuzi liwe pambe. Tena iwe na shombo kwa mbali, nipate chovi akatonge na ukakasi kwa mbali. Kama mvuvi hodari, siogopi kina kizembe, nimezoea bahari. Wakati wa kula najifungia gandani, tena inanoga gizani, taratibu sije kunja sahani nikakosa burudani. Kwa nini sangara, papa wangu ananitosha, za nini papara? Kwa nini sangara, papa wangu ananitosha, ya nini papara?
Mvuvi siogopi kina, siogopi kina, mvuvi siogopi kina, siogopi kina.
Hata iwe ina papa wakubwa,
siogopi kina,
siogopi bahali kuchafuka,
siogopi kina.
Hey, hey, yeah, yeah.
Siogopi kina, nafurahia mingine siri yangu, siogopi kina.
Sina haja ya viungo, ni mbwembwe tu, na wala siri kwa mafuta, utamukolea. Nyama inagawanyika ni raha tu, ngozi inanyumburika, minajifyonzea. Onja uone, utamupaka nyayoni, radha yake na lewa na sisi na mbele sioni. Tena mchunge miba zake na mboni, usombe upate ya moto kama inatoka jikoni. Wakati wa kula najifungia gandani, tena inanoga gizani, taratibu sije kunja sahani nikakosa burudani.
Kwa nini sangara, papa wangu ananitosha, za nini papara? Ya nini papara?
Mvuvi siogopi kina, siogopi kina, mvuvi siogopi kina, siogopi kina.
Hata iwe ina papa wakubwa,
siogopi kina,
siogopi bahali kuchafuka,
siogopi kina.
Hey, hey, yeah, yeah.
Siogopi kina, nafurahia mingine siri yangu, siogopi kina. Siogopi kina.